thing ma wana vile nimeja kwa streets. Vijana na wababa wana nitaka kwa sheets. Class imepanda squeeze na lipaga fees. Nafanya hawalali wanakosa kusingizi. Freeze, ice cube ndani ya glasi yangu ya whiskey. Kachoma ka weekendi tukisha sukuma wiki. Manoti mashilingi kaginimbi na siringi. Noma sana puliza firimbi. Kachumbari haipashwi moto, haitaki joto. Squeeze tunalive it vile tuliona kwa ndoto. Luku safi safi bila filter kwa mafoto. Tunakesha kama wao mini kama popo. Haipashwi moto, haitaki joto. Squeeze tunalive it vile tuliona kwa ndoto. Nuku safi safi bila filter kwa mafoto. Tunakesha kama waumini kama basho. Check ime balance. Check aja bounce ime balance. Loni kama nita lose manners. Kata maji mbaka lose balance. Lose balance. Fanya kama una 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 lose balance. Kabizi ya biz niko busy. Box yako mimi kuingia never easy. Roho yangu jaribu kuiba choma mwizi. Chunga glass wanaweza seti vitu zinaweza fanya feel dizzy. Back to the mood. Leo nina mpango ya kumarinate a dude. Fanya tabia mbaya mimi nafanya feel good. Femi fanya somebody sana feel cool. Cool, cool like a cucumber. Na waroga na madoba kama mukamba. Steam bado zinazidi kupanda mpaka juu. Understand you can't understand if you stood under. Like a cucumber. Na waroga na madoba kama mukamba. Steam bado zinazidi kupanda mpaka juu. Understand you can't understand if you stood under. Shon check ime balance. Check aja bounce ime balance. Loni kama nita lose manners. Kata maji mpaka lose balance. Lose balance. Fanya kama una 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 lose balance. Kikombe. Nataka kulewa, leta kikombe.
Leta kikombe wewe.
Leta kikombe. Nataka kulewa, leta kikombe.
Leta kikombe.
Kikombe. Nataka kulewa, leta kikombe.
Leta kikombe wewe.
Leta kikombe. Nataka kulewa, leta kikombe.